Matatizo yangu ni mingi, matatizo yangu yamechoka.
Nyakwari nyaboro walingo bantu. Hello, hello, posana, chunya dwaro na weri kama. Hello, hello, posana, chunya dwaro na weri kama. Umeripe ajina, we don't die weni. Unahitaji sifa, we don't die weni. Umeripe ajina, we don't die weni. Unahitaji sifa, we don't know any. Sifa yangu we, na moyo wangu we. Na bila we bure, mlezi wangu we. Matatizo yangu ni mingi, matatizo yangu yamechosha. Upendo wako sipingi, upendo wako umetosha. Ubongo ya kalaga banjo ma ah, angelo nyolo ja banjo ma mama yeah. Ulo tinde ja banjo ma
I'm going to go to the hospital.